Afrikaniko.
Na bori matata, na iyo mikogo magarita. Miulo ya kikongo mekanuka. Meniba, menibamba. Apo wapo kamatia, nyama kweli nipebia. Chini nijisakafie, nijipakulie, nijitafunie.
Ha, nani maliza, apo katu nani maliza. Yeah, yeah, nani maliza.
Shake it, ma. Shake your bum bum, spin it up. You know la kata ndika ma. Umeini palimbata.
Asago.
Tingisha.
Kide, kide.
Tingisha.
Mpo, mpo, do.
Tingisha.
Asago.
Tingisha.
Kide, kide.
Tingisha.
Mpo, mpo, do.
Tingisha.
Sabahi, wendo unasababisha na furahi. Aha, ukinipa sikatai. Mkia wapunda matai baba. Na tete meka, na wewe seka. Kwa kami mateka na sitaki uniache huru. Nimesha fika, na naridhika. Kisema sana na ugopa nta kufuru.
Shake ma, shake yo pamba spinara.
Asago,
tingisha,
kido, kido,
tingisha,
mpo, mpo, do,
tingisha.
Asago,
tingisha,
kido, kido,
tingisha,
mpo, mpo, do,
tingisha.
Longer. Get out of the last. Get out of the last.
Pombo Pow.